ዶክተር ናፊያድ ጌቱ ዩኒቨርሲቲ ሐረማያት በርሲሳ ፈያ ሐኪም ፈያ ወሊ ገላፊ ሚዲያ ሐዋሱ ማረተሞ ዲሞተ ፈያ ወሊ ወልቀበትን ረት ኦዴፈኖ ከኑዳን በከሙ ዶክተር ናፊያድ ትበን ኪታባ መተድሪን ኢሳ ፋያ ፈያ ጀሩ በርሬሰኒ ዱብስቶ ተብራን ጋሃኒሮ
ታምን ኩኒ ኪታባ ፈያቲ ኪታባ ይሮጀል ቀባቲፍ ዲሞ ኦዴፈኖ ፈያራቲ አፋኖሮ በርሬፈሜዳ ኪታምን ኩም ካናዱራ መጣን ሲጀል ቀባ ካጋጀል ቀባቲ መጣፈሜ ትሬ amma bifa haratin qinde fame hare fame advanced te faya faya kanjedu fuladi besedi kanof ke saqabu dubisto tebran nga ajra
qabiyen kitabicha malakate barresa kitabicharra hadegenyu
kitablikun qabiye head of ke saqabu legalati gara qabiye ko lamaf ke saqaba qabiye sa gababati ulalle faya oligala faya daimani faya dubarto te ulfa fayyat insamu sirnayata yali dibe balata safkinnamu odefannowan qorichaw alqabatan fayyaw lumata fayyasal qunnanti kan debalati kan bayinon of kisatti qabatsay
namo tacarra media hawasu mafi media le adda addarra odefanno hargachu hindandeñef kitabni kun filanno jalqabati jenu barresan kitabicha
ko bekamu gama media hawasu matin gama facebook insta youtube telegram dan kasmo tv galagalati odefanno fayya galagalaki natun ke ndibe kama akoma yekoma biye kenya kisatti internet assessing namon link qabne baayin sanijiru kanafi namonni internet assessing qabne mowka sambiragaw dafi kesuma bakarimot taan mannen barum salle dagagotas dabalete akasma simmo hawasa kenya badiya birajira gaani le kanen dubisu dandala fanaro mo dubisu fubachu dandan biran qaqqabsisu fi adame di kan qopaye
kitabni faya faya jirkun hawasni sababa odefanno faya ga te hinarganef rakole garagaratif akkin saatlamni tasudaf gumalcha gudda qaba jiran dr nafiad namu jiran barresan kitabicha ogumma qabun hawasa saf odefanno kennu qaba jechunis ibsaniro
Egakuma bekamu biyota guddatan baye hissetti odefanno fayya garagara afani sanitin barrefme wanjiru salqa attaregechu da firrekketali kitamni kun immo qawo gudda aduchu danda yolalle biye kenye gesetti sabi odefanno fayya daburran kanke lubunna mota baye ro dargo alga walla akkasuma simmo hawasni kenya wan salpa manatto fiyalu dando jecha yironditi manayala dufe basi garagara afsaatila warga jirra fakkinya waye ka su dandeya fakkinya hamana madu dabni dukubidu gda qaw tokko yero baye dukubidu gda yo qabate mali wajin relate goda kale wajin kale na dukubaye de manayala dufe chuda garu dukumni dukubindu gda sababa garagara kanke kan min dufu manatto fiyalu dandeya chuda kana basi garagara basu afsaatila alleniya bisa fakkinya hamo fi gannu daburra ganke na monni baye rusan akata saduwan ni yargina duwa ta samisu ke satle wan gudda fudachu danda kambra ba kamanni yala njire fagolle kan jira tan jiraachu dando sabiti fakkinya na wota dibe bala ta sa qabamni salqata kamitti yalu dande ne kan jolle kan of ke satti qabatu ta inni kambra mo tokko tokko dimmo ta fayya tokko tokko na monni baye mana yala de mai dubachu kan salfatan jiru sababa garagara na kan kee ga kuma be kamu na woni tokko tokko mana yala dufani oge safayya marisu yero sai salfatan jira one thing kanenille kan of kee satti qabate kee suma fayya wal mata fsal ko namti wal qabate na woni baye yero satti dubachu salfatan jira kanandu malle cover gochu di danda yachu da kee suma doa hadanni doa hado li kasuma simmo doa dai mane ambisu kee satti le bibe wala ta sa ambisu kee satti le ge gudda qabata jede yada barbaachi summan kitaba kana ndi kambrani akowe kamu dibe won baye wonale fakkinya ma dibe won dadarbon tane yero amma kana biye kenye kisit baye wala tajira malattu nagar sisani kanafi yero saati lubuna mota baye galafatan le argajira yichuda kanafi namni kamiyu kitaba ni kisit won baye kafamera dibe won keso kantane le dibe won dai manis dabalati yichuda dibin sun malakati e sawi malira kan ke nawattu dufa akasumas immo malatto kamin ratta garsisa yero kamin mo mana yala dimne yala bu qamna kan jedu le gotum ma damtof ke set qabata yire yechuda tari mo wanton manatti gochu dande yi malfay manakinyetti akamitti mo fiyalu dande yi kan jedu summo of ke setti qabata yire yechuda kana fayya baridna fayya kinyati fayya fayyan fayya wajichum barbad
dr nafiad getu hawasni kamiyu imma barbaadu ratti akka odeeffanno gaha afaan beekuu fi ittiin hubachuu danda'uun argatuuf namni damee hojii irratti bobba'ee jiruun gumaacha gochuu qabachuudhaanis dhaamaniiru.
Kitaaboliin garaagaraa asoosamaa ta'e walaluus too yeroo barreeffaman ni argina. Waggoota muraasni hojii fayyaa waggootaaf waggoota afuriif deemaa jiru. Olumas waggoota afur guuteera ergan gara ogummaa yaala kanatti dhufee jechuudha. kana gidduutti waan baay'ee argaa oolla. Fakkeenyaaf amma hawaasni keenya yeroo waan salphaadhaaf jecha waamu manatti of yaaluu danda'uuf jecha mana yaalaa dhufan argina. Sababa odeeffannoo dhabuuf jecha daa'imman yeroo isaan du'an argina. Yeroo harmooliin miidhaman argina. Yeroo kanatti hawaasni keenya kun utuu odeeffannoo fayyaa argateeti waan kana hir'isuu dandeenye kan jedhu. Irraan kan ka'e barreessuudhaaf na kakaase jechuudha. Maaliifi yeroo takka takka immoo adda ta'anii mul'achuunis gaariidha. Waan tokkotti nama na ogummaa qabnu utuu saba keenyaaf tajaajillee kun qabsoo guddaadha jedhee nama na. Fakkeenyaaf yeroo ICT irra jiranii ogummaa isaaniitiin waa'ee ICT nu barsiisanii waan guddaadha. Akkasumas immoo warri seeraallee ogummaa isaaniitiin afaan keenyaan utuu barreeffame namni salphaatti hubachuu danda'a jechuudha. Kanaafi gaappii kana ni guuta jenneetu maaliifi fayyaa waan dursu hin jiru waayee fayyaan keenya konkolaachisaa jireenya keenyaati.
Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerraa.